hyper be na tension. Kanyaga chini kwa boot ni pay attention. Kova ni mzima nze akiwa studio session. Lazima tuta mskiza till you get your pension. Atresha thana fight, sipendi back down. Ni ita moja power puff girls kwa nando. Sendangi nando, tipo zangu mwitu. Na sidungangi zangu sina jitu kwa msitu. Mi wenda kwenda lyrical juu ya vitu. Mademo go hysterical nikiwa chifu. Sia kuji siku kama maisha yangu marathon. Madame na kuwa chizi juja prana marathon.
Readers walisema ita shine yangu star. Kutema bottom line yangu shoot for the star.
Mina waka,
cheki mina shine mama.
Mina waka,
cheki mina shine papa.
Readers walisema ita shine yangu star. Kutema bottom line yangu shoot for the star.
Mina waka,
niko poa ndo mihawa nifiki. Nime hustle na nikajitahidi. Studio fee nililipa na nikatia bidi. Na nika make hits kwa yulopa na shaki. Nime ngari ya wasani kwa tracks zao kibao. Bang! Waka sarenda wa epuke chikibao. Niligazana kawa cheki niyo hao. Cheki nikiwa buka, cheki nikiwa wapao. Niko fit kwa hirap, niko biz kwa kia. Trap nikipatiwa kwibi Shadumala, Igem, Nishai Lok, Tana Imanga Kamenya, Yaman, Miliko Jum, Nasida, Yenak.
Palm readers walisema ita shine yangu star. Kwa kutema bottom line yangu shoot for the star.
Mina waka,
give me the shine mama.
Mina waka,
give me the shine mama.
Palm readers walisema ita shine yangu star. Kwa kutema bottom line yangu shoot for the star.
Mina waka,
waka, yule munga.
Nechoma tena roundi hina nindo noma.
Yusa
kabuka boda bana nifike dodoma. Ingiza champara nkitoka show za bungoma. Kazi ni rap tu, we need to get serious. Wengi wa meni fucked up, now I'm more serious. I'm doing good now since I left the city house. Bado kwa hood niko, bado kuni ras. My haters see you later, nini ma underrated. Nacheka mbaka equity situ na jenga paper. KMG baby, KMG, niko ready, nipe hiyo niko deal.
Palm readers walisema ita shine yangu star. Kwa kusema bottom line yangu shoot for the star.
Mina waka,
cheki mina shine mama.
Mina waka,
cheki mina shine papa.
Palm readers walisema ita shine yangu star. Kwa kusema bottom line yangu shoot for the star.
Mina waka,
bado mimi yule munga.
Surprise, still give it still alive. They came, they saw, they conquered, no lie. Watch me do it too, go, but I mean me arrive.
Readers walisema ita shine yangu star. Kwa kutema bottom line yangu shoot for the star.
Mina waka,
chaki mina shine papa.
Mina waka,
chaki mina shine papa.
Readers walisema ita shine yangu star. Kwa kutema bottom line yangu shoot for the star.
Mina waka,
why don't we need you? Let's go now.